got you on that shit.
Last tape of 90s, baby.
Got you B.
Song, come on, but one night stand. You love to date, no mambo, kuchuna na miss pen. Manska gida baba drive, ila glass kakata room, tukamaliza ne kwenye nyasi. Demo pili limona na jichetua. Kizungu kingi kona huyo kishua. Nika mchangania tungi akajia ile kulewa tu akaanza kutapika daga. Demo tatu limona metoka chicha. Kanikosha mbaya, nkasema ngoki hapa mekwisha. Nkampiga sound, nkamfuta ghetto. Ile kutoa wig tu, anabonge langeu kwenye kichwa.
Aise unauwa vibe, unauwa. Unauwa vibe, unanikata steam. Unauwa vibe, unauwa. Unauwa vibe, unanikata steam. Unauwa vibe, unauwa. Unauwa vibe, unanikata steam. Unauwa vibe, unauwa. Unauwa vibe, unanikata steam.
Unajuaga wale wana wakupaka sia. Wanakuaga na tabia flani soza kuwaminia. Anasema mikata pisa dina chuchumia. Bisi fulu inamlilia kumbe tabuso jambulia. Unauwa vibe babu, unaleta isia. Mapenzi luma luma japo kwenye tamthilia. Bia umelipia msosi chumba umelipia. Mpaka mchezo umelipia funa pangopo kumwagia. Yuzi mwanao katika shpopi ya kuokota. Mita flani ya kati kino poko mwana mboka. Bisi kataka kulipo povuli na mtoka. Mwana kachimba na shuka mala pwali kadondoka.
Unauwa vibe, unauwa. Unauwa vibe, unanikata steam. Unauwa vibe, unauwa. Unauwa vibe, unanikata steam. Unauwa vibe, unauwa. Unauwa vibe, unanikata steam. Unauwa vibe, unauwa. Unauwa vibe, unanikata steam.
Yuzi kati nilitoka sijui sangapi. Mina chokumbuka nile mkuta kwenye party. Zama romu chapu chapu misi nataka mikasi. Nika suka mpiga vingapi na mkoni unaishi ngapi. Kutana na mtoto wana nane figures. Marking heart kama amenyonga with us. Sama honey mom sick of wendo. Tiba kuonesha wana picha si wote walisha bigger. Kuna wana wana mishi za kise. Gambe na gongea na lewa fuma wenge. Yani pisi kari hivi hivi tupitishi wembe. Yani huna na gari huna pesa lafu tuwa kupenda.
Aise unauwa vibe, unauwa. Unauwa vibe, unanikata steam. Unauwa vibe, unauwa. Unauwa vibe, unanikata steam. Unauwa vibe, unauwa. Unauwa vibe, unanikata steam. Unauwa vibe, unauwa. Unauwa vibe, unanikata steam.
Ametinga kinoma. Mwacha cheze jimwage. Tinga kinoma. DJ tena idondoshe. Ametinga kinoma. Mwacha cheze jimwage. Tinga kinoma. DJ tena idondoshe.